yeah. Na cheki mambo kumbali mistari na tega. Na tia team kabili ni bega kwa bega. Bitu wanjani huku na kule watu wateshega. Muda kwa kuproducer sa pulisa kipenga.
Come on!
Mambo ni bado AY na mwavisado. Kamili gado, mzigo ni towa kisago ni ado kwa ado. Tunazidi kuhitim, dane wanja wa rap. Tunatia team wa dim, sasa pata lim. Mtu tatu wote salim, ZB, AY complex, dane game muhim. Safari anza, fuga virago kwanza. Tunapokwenda siku ngine kushika kipaza. Kama unapata ladha, piga yowe na kama sisi. Tunakukwaza, basi nyamaza, funga mkanda brother. Komo lingoni mi, nagara gaza. Pigo ni pigo,
atala kupalaza.
Hivyo sasa, kama hali ngumu jipige msasa. Mfo wa gitaza, the tens, ulivyo jinasa. Huu ni wanja mpana, usio kuwa na refa. Mashabiki makonda wasani, ndiyo madreva bila wiyano. Gara liwezi pendeza na majungu kwangu, no way. Naona kama unacheza, hii mi chongo lo chongo mshazari. Na upige mistari, bomba sisa tari.
Toto mama weka mbali.
Kuna dosari mina, no braga. Kushoto the two three, jida da gai.
Masham sham, kila kona sims and him. Bakuna linganisha nipi baya nipi jam. Joe kati, nesa nasi himendoko. Joe kati, masham
sham.
Kila kona sims and him. Bakuna linganisha nipi baya nipi jam. Joe kati, nesa nasi himendoko.
Joe kati, Z to the A, Y to the B. Na wakilisha madada kwenye MIC. So, machizi misi manki tukidogo. For the signs once again napewa rungu. When you roll za kwa nini antenye majungu. Nipo imala na nafit kila idala. Hiki nikipaji sio mazoezi. Hata utambike mchezo uwezi. Mina mai kula na doto. Wezo shindani bado mtoto. Kinifata na kwacha track light. Una enda left, mina enda right. Wanaoleta kwangu wasama. Nimegundua woto tutu wa mama. Tatizo ni kwamba maisha ajajua. Nitaongea nao mala atakapokuwa. Hip-hop tofauti na jembo. Silazimishe tu watu wa kupende. Watu wanadai nimebadili tabia. Minafikiri mashahidi ya maingia. Sasa nimepunguza idadi ya maadui. Walo baki wote hip-hop ajui. Sina tatizo na ela mboga. Kwa kani yangu senti nazi kamatia. Ukitaji bia hapo utakimbia. Tunajua wasemi tunavujua kutumia.
Masham sham, kila kona sims and him. Bakuna linganisha nipi baya nipi jam. Joe kati, nesa nasi himendoko. Joe kati, masham
sham.
Kila kona sims and him. Bakuna linganisha nipi baya nipi jam. Joe kati, nesa nasi himendoko. Joe kati, asa napokuwa na washikaji kibao. Tena kwa wanga chutikisa tena ya vzao. Hapa nipo skani na washikaji daily fresh. Mikito ya chutu zima ila tuekesh. Kibatera sana tia timu weka lukta. Biwanja vyo genini au nyumbani minazuka. Uwasina maneno kame piga roba kesto. Vijo hivi vitatu steam zetu mwendo bitu. Nata team kipembe sims him. Iwe Pablo club am jawabadab. Woko zoki mitendo si bado tuwa katisha. Zay B-A-Y complex sababisha. Zay hapa flagga chuma tu ewani. Kapelo paka pwani inonyesha haino tani. Zay bima cheyo complex very macho. Bila kukosa mzee AY wako mesho. Nata team A-Town manu na meipa moja. Wida saba spoti moja fasta bro nini unangoja. Kibronga sko pesh ila spendu pate mush. Piga lungu kia besh ate mrezo lama. Masham
sham,
kila kona sims and him. Bakuna linganisha nipi baya nipi jam. Joe kati, nesa nasi himendoko. Joe kati, masham
sham.
Kila kona sims and him. Bakuna linganisha nipi baya nipi jam.
Joe kati,
nesa nasi himendoko.
Joe kati.